rewbele hewbe urbele tateji kewdi le region aji leede amen di wari hawrde odo batu ami kante ye goto e hakkunde mabbe region menaka o uri koyde mako tawama e goliji di fu ila puddode faado mi gonle nyaloma hande o le wi mako odo joda hala yo wakati mo malinkobe fu wawi hawrtude
depuis la
gidile joda hala ko dal komine ngajidi fatare region ngajidi fatade ko wadale geni bamako hannen mi fotti e joda hala di fu e damudun ko nari bangal yirunde kebal leedni mi watti kodda e an nyaaji bamad fu e damudun ninki hakkile ana jotti insha Allah o joda hala natton hune deejere le leedi mallin
hono le leedi amendi rewbe le hewbe wobbe kanyu emdu yuri tiagal leendi madame Koulibaly Ramata Maiga yo goto e nelabe malinkobe jodi be pari o holiti wiide rewbe le be koyde mu en wattama e subagol sisiliji di joda hala o warta fa wada do mudum
litanu zaim
lam o tewtir amen mi watta kodame o joda hala mi holita hakkileji amen mi holiti ko weli amen du sabi men mamiraabe yoga en mi inde yoga en mes miraabe roobe yoga en du so torra hewti biddo goto le leedi mallin ana nawa yonki amen fa wala to haadi du sabi so o joda hala mo anya mudum lamo bami mi wawa so watta kod amen mudum
absente
o do bato timmode joda hala hakkune malinkobe mi kana kobe leedi amen di bami anya mudum o ka yimbe fa heefu ana jikini dum dun sabi so rewbe lataki kanyum em ka tam nodda tam so wara hawra hen e latike joko pelle kewde le dido golleji le hakkune mabbe ana sek Oumou Sall gondo le fedde geopolitique le wi o do mer kiddo gundam o do joda hala waran latade sababu hawrintinde malinkobe to tawa fu yela jam e deejere ana warta le leedi amendi
personne a été ou
fe goto jeggitaka o joda hala menen robe ben menen won hore bale ko he handen nukku futa o joda hala wada le leedi mallin rewbe ben futti e mudun hakkile yi mebbe dum pamama sabe kambe ngo wanatar sabe yaltinde jama fa heba hono di joda halaji mede tijji jati hakkile fuko holliti ko natto sabe yaltinde leedi mallin o tidala pamirten sobe du
pour une sortie de crise
rewbe lojaabe kanyu en duttaka ka feele dido golleji hayabe koliti du wiide be jidi ko be kawrido mudum ele joda halaji di ka gollire madame Koulibaly Bata Doumbia yo goto e hakkuni mabbe
on galla nyini re femi
me wala gollan fu ko hewdina amen jawdi meda hasigin hande e balle ku jungo lam on yalla me hebbe darno ko e amen wet fu nyaagade wala huune ko nafata dimo me woni semme mi won ande du gollude ko natto sabe nafaleede amen di
moyede tambulo kake
andinde tan wiide timmode odo joda hala golleji mudum le community di fuddiri rewbele hewbe hawri e odo batunom holitiri wiide landin be dum be.